dachimsafi.com.
So you wanna make me feel bad? Why you wanna make me feel bad? Why you wanna make me feel this way? Yeah. I don't know, I like being selfish in love. I feel like you don't care about it. You need to leave me out, baby. Usipontamini nasishikiki usiponishika siambiliki usipontamini nasishikiki usiponishika
napiga simu nakata ukipokea nani dakika moja ikifikiria tuongee dakika moja when please please baby calm down hata dakika moja tu dakika moja baby dakika moja
usinasikia mana mara urudi na yarudi mole mole maumivu guli na misi ya uguli si ya juti vipi mausiano ya kucheze na mchezo mzuri na upenda ya kame baby mlauli uwa habibi asira za nini dari gubu hulo habibi utani kumbuka odari odari
same time unafoka foka utaki tuonge nadai umechoka choka utaki unyonge rudisha furaha baby nimemisi amani baby si unajua kwako sijiwezi mwendo una moyo wangu baby rudisha furaha baby kasarimisha sila vita siwezi absolve usijiwezi unaupata bu moyo wangu baby
siambiliki usipontamini nasishikiki usiponishika siambiliki usipontamini nasishikiki usiponishika
napiga simu nakata ukipokea unanipa dakika moja ikifikiria tuongee unavyonifokizia dakika moja tu yale mahaba love nipe at that time dakika moja when please please baby calm down hata dakika moja tu dakika moja baby dakika moja
ela ni sali pio
New sound.